For us, for brain, you can share on the blood rain scene. Pasta, the feature is a sick of the billion, a kaku, a kelem corner. The feature is a hacky feature, who continues to see Mama Kama Twitter, yes, she ex Makena. She is the number one enemy, who can end up with your one to go to the Yoni. Ali could drag Nakucha, a suku, you know, I'm Takukonga, and Okuta. Nakuku, Iki, Hepa, Iki, Kuana, Juani, where who is Makim Tamami? Nimeishi ndani ya chupa, alafu ninaziko ndani ya mbao. Bishop alizinyonga na crucifix na nalipata mtoki. Nilimeza mawe, alafu nikaenda kwa choku shuta mchanga. Moment of silence, napata kuna mtu wanajikuna haka. Nimeishi ndani ya kalamu, hinki kikicha na ijezanga na damu. Mate alizamtoi anakarambo, kwa sababu alihafsef na nikipita kwenye kona mashetani wanapenda kunifungia macho na wanataka nikapitia kwa ule pedi nikanunua koro ya mbao na iyo nitakuwa tu nimesini. Siku ya Valentine unapiga na ngeta nda ufura ishe demioni. Unapita bega akiomba dondo peleke ule temu wako best bus.
Lord is my shepherd.
Adam na Eve waliza huyu mtoto. Malaika wakapigania utoka huko mbinguni na wakapigwa ngoto. Cast into earth, hawa jamaa wakaza kutembea na leso. Matawi yenge ficha uchi, hati kabaki kuwa naked. Nikamaku weka rasa ya nyani kwa kando la lafu unangoja igeuke red. Ona Moses alipiga mawe na kijiti alafu ikatoa maji ya damu. Sweat ya kwa sun hainukangi, enye inanuka ni hule kuna kitambi. You know what's funny, Smith slapping my pen on the table when not functioning. While my MP is at the club slapping girls with money. Msichana anatupo ndani ya bed chita kitembe ya kwa street kendo the in thing. Alafu anapata ball kama blessing, anatoa mtoi ya kimeza flagin. Mother anachoka na mtoi, anaenda kumfunga na kamba juu ya miti. Alafu wakati wanome wanafinya kama pega na kumbuka goda kipiga magoti. Nilipotanga snake kwa mdomo, sahi ya kuna dema nataka kunikiss. Alafu wakati mifuko ikonono, wananiita niende ni wanyonyo nyonyo. Nilikuwa nikiota juu ya building, nilikuwa nikiswim nikisikiza music. Nikafungua macho nikajipata uchi dema lihepa na kila kitu mpaka kiupi. Vua ya damu ilinyesha, watu waliteta ni wale wa mogoka. Ati walikuwa wanasemba, wanakula matawi imeja tomato sauce. Alafu mlevi ndiyo uyo, anasikwa kwa kofi nimeja candles. What are we living for? Ama hii making a living or is living making a living or so? Mi, ukienda kwa nyumba yangu, utapata natumia handkerchief kama carpet. Sina iyo doo ya gari, so natumia mkokoteni kona body ya Benz. Ona vile na shooter mistari, boxa imeja mashimo tazani ni fence. Wanataka kuni crucify ulimi, kwa sababu everyday I keep on sinning. Na hata wanifiche ndani ya kaburi, nitatoka ni wa haunt na ghost ya Bruce Lee.